I think oftentimes when people hear me and see me, they think that I'm a fool. They think that somehow or another I've lost my mind, that I'm not down with the in crowd. They've said that nobody would love me and that I'm an outcast. But let me say this here now. We can be clear about anything. Please let me be clear about this. And I pray that it's received and understood. I don't want to be one of you. I don't want to be one of you.
Hey, Tom. This goes to everybody. Aso jichocho na dhani wananijua. Buda tukua na wei ndani kisota mtu wangu. Tukua na wei mazeni kiuza Colgate Mombasa mtu wangu. Door to door. But sikuzi mnataka kai door yangu. Door to door. Mouth to mouth. Fake friends, fake tears, fake beer. True lies, roll eyes, surprise peers. I wonder mkidedika vifo zenyu mta fake beer. First journey, new year. Na masikio zenyu bado zinasikia stories za last year. Bado mna dice juu ati Octo anajisikia. Na every year ni mi bado mna zidi kusikia. Love, fear, crowds cheer. No check, ni story na cashier. Na wezi ingia kwa show yangu kwa uja picha kwa cashier. Marapa zao ni Octo Pizzo is so weird. Stimara, sijui nini, Stimara Sophia. Sincere, mtu wangu, where were you? Dinner time, China plate, suddenly lukua for you. Mini ka Safaricom, I was here before you. Waresh kunita ugly, nikipanda stage, wananibu. Squeeze wananita baby boo, PR wanataka kuninyonya migu. Pizzo the king.
Where were you, nigga? Where were you, nigga? Nikiyosha choo, mtu wangu. Where were you, niggas? Nikilala nja, mtu wangu. Where were you? Nikifukuzwa school fees. Where were you, nigga?
Fake friends, hey. Watu wa mfuko wako na real money. Kwa ifani kenya nadai ni heshima na si utani. Kenya nadai ni mali mtu wangu, si ukali. Na daily meal rice hata bila kukula wali. True fans, wako all about the loyalty. Fake ones, wako all about the royalty. Hata kabla MCSK nilipe hizo royalties. Mina unye tulikuwa state house tukikunywa that royalty. Si kila day kupati, na show zenye zenye unabonga botu mtu wangu we mwenye upati. Na kwa kila event Octopizzo ndo nadaiwa na umati. Lilia mama tuwa machozi but he place hakuna bahati. Soka ni evil, utanipata carnival. Jumi ukula beef, mini carnival. Cannibal kwa corridor na washika nyongolo. Jui system, kaa mishale, tayari shani bow. Where were you, Nick? Ulikuwa wapi mtu wangu? Ezo nikiget mtoi, nikiwa narwabe kwa mfuko kukua. Before evil evil, mtu wangu. Before one umse anajirapigi juu ya swag maze. Nikuwa nimeparara tuka wewe. Nigga. So, where were you? Before evil evil. Before something for you on top, je ulikuwa rido. Ombido, ziki nirarukia, vishindo. Nikipoteza mada, kusota kidogo nikuwe dingo. No bling, back then nilikuwa na vapingo. Central police, ma R&B na boys in blue. Black eye, but kwa masikio niko na bluetooth. Before wifi, before my hi-fi. Sunshine, saizo usiku ni full moon. Mchana mini pasta, usiku wa maful goon. Draw, nime grow, nime win, nime lose, ingine nime draw. But squeeze zangu ni kutetemesha hizo draw. Milango zikifunguka na gonga na hizo door. Na hizi zote na shukuru G.O.D. Juvenye squeeze na endaga ma interview. At least kukona stories zingine waneza niulizo wakini hoji. Pizzo the king. Where were you, nigga? Ulikuwa wapi mtu wangu? Mtoi wangu wakio kwa incubator maze. Siyezi doze. Sazila lukwa mezaliwa na 7 months. Amkuwa jo. Sasa zile silali na niko na mbao kwa mfuko. Where were you, nigga?
Finally.